beqabana ngengoxo beqakwe incubaqala kwaqabana oqam beqabana ngengoxo beqakwe
incubaqalaqabanaoqam
beqabana ngengoxo beqakwe incubaqala hey kwaqabana oqam beqabana ngengoxo beqakwe incubaqala hayeleqi iqheya taqhinga qhingeni beliqhatha liqhatha ngeqotho leqhude hayeleqi iqheya taqhinga qhingeni beliqhatha liqhatha ngeqotho leqhude hayeleqi iqheya taqhinga qhingeni beliqhatha liqhatha ngeqotho leqhude hayeleqi iqheya taqhinga qhingeni wohe liqhatha liqhatha ngeqotho leqhude hayeleqi iqheya taqhinga qhingeni beliqhatha liqhatha ngeqotho leqhude hayeleqi iqheya taqhinga qhingeni qhaqha qhaqha qhatha qhaqha ngeqotho leqhude hayeleqi iqheya taqhinga qhingeni qhaqha qhaqha qhatha qhaqha qhatha ngeqotho leqhude qhaqha qhaqha qhatha qhaqha qhatha ngeqotho leqhude.
More music at ninjaphoenix.com.
Oh, likata, likata ngakota likute. Ah, likata, kaka kata ngakota likute.